hari umukobwa wambajije agira ati
niko ariko abasore bose nyina wabyara n'umwe cyangwa
nanjye ni gute se
bamwe ngo wansuye abandi ngo wampaye ngizo fiyanzaye bangira kabije se
batwaraburije I sent the trigger Nessa come on
nari gusa ariko nati cyo mfite nje ubundi hasi esu bana nande esu bana nande
Tajamura numukobwa kamutereta akamwumvisha kuna baruta akamukunda zamwambi kimeta mugi ataramenye na batuye ati baby kweri watuye gukorera buri kimwe wemeye mukanarangiza nyiyo mukatiye uburi mwiza cyangwa urisogoro mwese tageti ni muri gero fako baramwihire nimero kwamagara manywa nijoro cheri watuye yo ntero akubuza amahoro none ndibaza abahungu bubu kukimuteye kimwe
nari gusa ariko nati cyo mfite nje ubundi hasi
Jamaba yiteguye ibyishimo yatayibonye barasera sometime ni byingume bizamo hari abadada bahita batanga umusada hari n'abandi bakubesha ku uwo munsi bagiye mu kibada abasore bubu bitana abasheri bagihura nyuma y'iminsi jama kifuza ko be bamusura iyo ataraza ruba ruguru mana nk'amashara nyuma yo kumusura rugahita rushira kuko icyo aba yashakaga atari aba yakigezeho bituma nibaza ese nakira niko byahozeho cyangwa n'abasore bubu mbona bakujeho kuko abasore bubu bose intero ni wazuye
nari gusa ariko nati cyo mfite nje ubundi hasi esu bana nande esu bana nande esu tuye he esu tuye he nari gusa ariko nati cyo mfite
abamasugi babagaho myaka ya zamani ariko kuri ubu isugi yabaye umugani abuba benshi babaye urugosa soni umwitahani hahita ishyira imyaka ku isahani abimanzi bahozeho ariko kuri ubu babaye amateka uzabigenzure abenshi kuri ubu ntibagishaka ntibagikunda batwibanire bashaka abanyabiraka abasore n'inkumi bubu sukubaharabika abasore bubu bitana abasheri bagihura nyuma y'iminsi jama kifuza ko bebe bamusura iyo ataraza ruba rugurumana nk'amashara nyuma yo kumusura rugahita rushira
nari gusa ariko nati cyo mfite nje ubundi hasi esu bana nande esu bana nande esu tuye he esu tuye he nari gusa ariko nati cyo mfite
gusurana n'umuco wa kinyarwanda ariko wansuye yo iyo yo ni kata benshi bajya byari wabo abenshi barafunzwe bazira ndayitini kubera ijambo wansuye kenyita I sent the trigger ha, every unlimited record